Yeah, the only got me love. My baby song ain't a karibu na mimi. I want no distance between us.
Kila kitu nachofanya,
fantastic.
Hata kama unatembea,
fantastic.
Hata kama unaongea,
unanirusha,
rusha
moyoni.
Kila kitu nachofanya,
fantastic.
Hata kama unatembea,
fantastic.
Hata kama unaongea, unanirusha,
rusha
moyoni. As pretty as you are, baby,
you could have been a flower.
If good looks can cause a minute, you could be an hour. I get flowers in the spring, I got you to wear my ring. You made my life so rich, you know you could have been some money. If when I'm in love, sometimes I act so funny.
Kila kitu nachofanya,
fantastic.
Hata kama unatembea,
fantastic.
Hata kama unaongea,
unanirusha,
rusha
moyoni.
Kila kitu nachofanya,
fantastic.
Hata kama unatembea,
fantastic.
Hata kama unaongea,
unanirusha,
rusha
moyoni.
Nyumirwa nyokweraga ngatambute no mwagalwa ngatekuteko mwetuti ngatume mawetu saliza balala. Napenda sura yako, tabia yako, umbo lako figa namba nane, hakuna mwingine. Mapenzi yako poa, urembo wako hawezi kompea. Songea karibu dia, mimi na wewe ni perfect pair.
Kila kitu nachofanya,
fantastic.
Hata kama unatembea,
fantastic.
Hata kama unaongea,
unanirusha,
rusha
moyoni.
Kila kitu nachofanya,
fantastic.
Hata kama unatembea,
fantastic.
Hata kama unaongea,
unanirusha,
rusha
moyoni.
My love so deep, no hill we can climb.
Jagala na nyoku gamba, tamarujo basinga bona. Kebido wazo no bongo wange, yona biva kubeweka.
So baby please, I promise to love you forever.
Kila kitu nachofanya,
fantastic.
Hata kama unatembea,
fantastic.
Hata kama unaongea,
unanirusha,
rusha
moyoni.
Kila kitu nachofanya,
fantastic.
Hata kama unatembea,
fantastic.
Hata kama unaongea,
unanirusha,
rusha
moyoni.
Paka chini, paka chini, paka chini. Twende juu, twende juu, twende juu. Kushoto, kushoto, kushoto. Kulia, kulia, kulia. Paka chini, paka chini, paka chini. Twende juu, twende juu, twende juu. Kushoto, kushoto, kushoto. Kulia, kulia, kulia.
Kila kitu nachofanya,
fantastic.
Hata kama unatembea,
fantastic.
Hata kama unaongea,
unanirusha,
rusha
moyoni.
Kila kitu nachofanya,
fantastic.
Hata kama unatembea,
fantastic.
Hata kama unaongea,
unanirusha,
rusha
moyoni.
Kila kitu nachofanya,
fantastic.
Hata kama unatembea,
fantastic.
Hata kama unaongea,
unanirusha,
rusha
moyoni.
Kila kitu nachofanya,
fantastic.
Hata kama unatembea,
fantastic.
Hata kama unaongea,
unanirusha,
rusha
moyoni.